down the pit. The king of it.
Whoa. Yeah, 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 yeah.
Wakata ngiyafika, kwaringa kufikisa uthinta mina uthinta i-rough sketch gang uzobhutshiswa. Wavunywa ngakini vese linayo bavavuma uhlula inkomo esemathangeni ubhizi ujaho jamluti. Senza sonke sikanje, sisebenza kakhulu sigaqa abafazi amakhahla. Eish nawamaduka isiphongo sakho ngisibeke esiphundu sakho ungangqubuzana ufuna ukwazi ukuthi uma ngibhala ngisuke ngicabanga ngani uKing uBlind. Mekhwela ibhithi edukho akancengisani uzomenzani ngoba akashuki futhi akabhemisani.
Indawo yangakithi ngisaze beke balazweni safuna uduma kakhulu John Legend wasesikepheni. Omunye bethanda umculo wamfuthe emfuleni kukhona indishi netshe yenelele ufetsheni. Abanye bayangibuza bathi ngenza ngani angenze ngamlingo kuphela ngiyahlonipha ikhono lami. Ama-lines ami ngathi ngiwanikwe ephuphweni elami ikhono ngiyalifila lirejistiwe nasephepheni. Okwamanje ngisebenza mahhala kodwa kulungile ngoba ngiyazi ukuthi ispan sami isimali eshisiwe.
Something no one's a prepared. She's in a jiggle, baby. Bengoma, nina, ngeke nisiqede.